Uproot every seed that is not of you. Oh, Jesus. Jesus. Come and take control.
Hospital. Oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord.
na-achọghị yo imụlọ ọrụ anyị. E nwere ndị na-achọghị yo imụlọ ọgwụ anyị yo. Daddy, e nwere ndị na-achọghị.